loolamaha Kamaalka Jidragulu ayaa ballan qaaday inuu malaayiin qaxooti Suuriyaan uu ku celin doono dalkooda uuna ka ilaalin doono dalkooda khataraha argagixisada. Jidragulu oo udub dhaxaad u ah inuu diirada saaro dimuqraadiyadda iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee Turkiga ayaa falcelin u ah guushii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee wareeggii koowaad si dirq ah ku sheegay inuu helo madaxtinimada. Kansel Kuki waxa uu ka tirsan yahay Istanbul Economics Research oo ah shirkad ra'yi ururina.
This identity whereby Turkey is strong with many enemies at bay and that you know anything else is secondary.
Aqoonsigan oo Turkiga ku xoogan yahay hadaw badan ayaa ku sugan waa dogtahay wax kasta oo kala ayaa ka dambeeya booskan cusub ee Erdogan uu siiyay qaranka Turkiga ama aragtida ugu yaraan marka taasi waa aqoonsiga lagu doorbidayo dhibaatooyinka maalinlaha ah.
Erdogan oo lihiisa waxa uu isticmaalay muuqaal been abuura oo si naxariis darro ah loo sameeyey kuwaas oo la sheegay in ay muujinayaan hoggaamiyaasha gunugoosadka Kurdiinta oo ku faraxsan. Jidragulu muuqaalada ayaa soo muuqday xilli Jidragulu uu taageero ka helay Salaxiin Demirtas, hoggaamiyihii hore ee xisbiga PKK ee taageersan Kurdiinta. Taageeradaasi ayaa waxay fugeysay qaar u xaglinayay xisbiga CHP ee Jidragulu, sida uu yiri Attila Yesilada oo ah falanqeeye Turkiya oo qaabilsan Global Source Partners.
Kılıçdaroğlu's close attention to Kurdish problem, his reception in Kurdish areas, Demirtaş constantly tweeting support for Kılıçdaroğlu has probably dismayed a lot of CHP.
Kılıçdaroğlu wuxuu fiiro gaar ah siinayaa dhibaatada Kurdiyiinta. Soo dhaweyntiisa aagga Kurdiyiinta ee Demirtaş waa dogtahay taageerada joogtada ah ee Twitterka ee Kılıçdaroğlu oo laga yaabo inay qalbi jabisay wax badan oo ka mid ah saldhigga codbixinta xisbiga CHP. Taasi waxay keentay falcelin wadaniyiinta ama garabka wadaniga ah ee CHP dhexdooda ah.
Falanqeeyaasha ayaa rumaysan in qaar ka mid ah taageerayaasha Jidragulu ay u wareegeen musharaxa mayalka adag ee madaxtinimada Sinan Ogan, kaasi oo helay 500% si la yaab leh. Ogan ayaa hadda ku taageeraya Erdogan doorashada madaxtinimada ee ku celiska, laakiin ma cadda saameynta taageeradaasi ay yeelan doonto. Kansel Kuki oo ka tirsan Istanbul Economics Research ee shirkad ra'yi ururina.
He has a mixed support base and I'm not sure if he can.
Marka isaga Sinan Ogan wuxuu leeyahay saldhig taageero oo isku dhafan, mana hubo inuu dadkan u jeedin karo hal dhinac iyadoo aan loo eegin dadkan rabitaankoodii hore.
Iyadoo codbixiyaasha Ogan ay u tartamayaan, Jidragulu ayaa hadda si aad ah waxa uu uga taagan yahay ammaanka, isagoo wacad ku maray inuusan marnaba gorgortan la geli doonin goon u goosadka Kurdiyiinta. Laakiin talaabadan noocan ah oo kale ayaa fugeyn karaysa codbixiyaasha muhiimka ah ee Kurdiyiinta. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Jidragulu uu halis u bareerayo. Sisin One waxay ka tirsan tahay bogga wararka Politigol.
He has to start all over again from just scratch one, actually. And he has to convince others. Also, he has to convince
Kılıçdar Oglu waa inuu mar kale hoos ka soo bilaabaa dhabahantii, waana inuu dadka kale qanciyaa. Sidoo kale waa inuu qanciyaa Sinan Ogan oo ah dhinaca codbixiyaasha wadaniga ah. Dabcan waa inuu Kurdiyiinta garabkiisa ka ilaaliyo. Marka tani waa dheelitirnaan aad u jilicsan, suurtagalna ma aha, laakiin aad iyo aad bay uga adag tahay wareeggii koowaad.
Laakiin iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin ololaha, waqtiga waa ka soo horjeedaa Jidragulu isagoo doonaya inuu soo xiro faraqa u dhexeeya Erdogan.